intliziyo werufa awona intliziyo uthi ngisale nobani ngisale nobani mawuthatha bonke abazali bethu amaqhawena
camera running shoot.